Zeus Music. Skyways in my shoes, but now you treat me. 1738 4508 4 08. Just a la pakwana na kumona. Uyo tina tina ine Gaza. Draw my sweat, I'm ishinga bata. Aya uteko yo tuika tama data. Na 2026 you unapisho utata. Lete fialo kuno Achan. Lete fialo kuno Leta. Lete fialo kuno Koye.
Kuriwano kutala.
Lete fialo kuno bashika gobo mfwe kona win.
Kuriwano kutala.
Lete fialo kuno bashika gobo mfwe kona win.
Kuriwano kutala.
Mafoto wa kutu sungeshe mtumba. Wana blessing ha kudala wa mkwini kunyumba. Pali one thing ilunkumba sujowa uzaba. Then kublizon jeko za jela sapa. Panifunsa wai andini zimbela ku. Chifuka cha wai na zimbela selebu. Nuzila music action baby boom. Beni na pepa nifunsa vilikuti. Ichizi na pepa walokinga vikuti. Nsimi na pepa wacha compete. Ukaona vipa then uzume pali hit. Life ni masamu kuchama addition. Sinabwela sowela ine nili permission. Pressure ni vidal mvibweza kumatuition. Zaipanga reality yanga ine vision. Yanga ine vision. Fisha kuweka munga na tila mo salad. Life is not stable but you need to balance. Maplan maplan pa maplan. Life filibe maplan. Kuishuta na gun.
Humpi when I get yeah. 4508 Houston Deriban Rapper Sun 4508 Phone Shadow Too Smart Babies them they are down. Nanum pipi no pisho pokele da breakdown. Kwisanga paka ve manjali shutdown. Ete fero kuno Washika gobo mfwe kona wino. This song dropping soon. Nawalanda kapuwa inanji wa minsula. Nimi siwe sen kiu nemu erintion. Kukavute lapa mwini tumina jefone. Big fish paka penta uri benansoni. Niku pasi ya tu kane wafwa siya wan. Kupai wa mkemu mkangi wa kufomela. Asa miongo atuziwa njizeba shimwela. Kuma face face tiku rapa tonzo shiva. Topaya kumalas mkangi wa kubiliva. Grey money mafans tap tap. Mafrozi ni jiva yangu shukira kutap. Mukarivana umbuyo pop pop. Nimi cheka jire tikaleza nili shop. Ulapa na siriza peace gap gap. Napa na chipiti nimi chaire na dap. Mafrozi vangu tashi ati good good. Swag yesu upo tekenu biki ya mdap. Sun triple C pop and grill.